tuombe, tuombe, tumpokee, tuombe, 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 atashukulika, tuombe, 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 tumpokee, tuombe, 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 atashukulika.
Ukiomba Mungu alali, ukiomba afungi sikio, ukiomba yeye asinzie, atashughulika. Ukiomba Mungu alalie, ukiomba afungi sikio, ukiomba yeye asinzie, muite, atashughulika.
Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika. Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika.
Danieli alitupwa tunduni kwa simba wakali, aliinua kinywa chake kamuita Bwana wa mabwana, afunge vinywa vya simba wale wasije mdhuru yeye. Kwa vile Mungu kajawa na rehema, kafunga vinywa vya simba.
Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika. Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika.
Gani, haijalishi watu wanasema nini, analiomba kapewa mwanda, omba atashukulika. Haijalishi umeomba mjaga, haijalishi watu wanasema nini, analiomba kapewa mwanda, omba atashukulika.
Tuombe, 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 tumpoke. Tuombe, 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 atashukulika.
Kwa maombi Mola sikia, na kwa maombi yeye atatenda. Tukiomba baraka zinashuka, tuombe atutende mema. Kwa maombi Mola sikia, na kwa maombi yeye atatenda. Tukiomba baraka zinashuka, tuombe atutende mema.
Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika. Tuombe, 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 tumpokee.
Tukiomba wafungwa funguliwa, tukiomba amani ya rejea, tuombe bila kukoma, kwa hii ipo Mungu. Tukiomba wafungwa funguliwa, tukiomba amani ya rejea, tuombe bila kukoma, kwani ipo Mungu.
Tuombe, 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 tumpokee. Tuombe, 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 atashukulika. tuombe.